Parliament yayisizza ebbago erikwata ku biyiiye eri Copyright and Neighbouring Rights Amendment Bill ery'omwaka 2025 eriwaliriza bannyini mikutu gya mpuliziganya okusasulira ebiyiiye bye bakozesa ku mikutu gyabwe okuli ennyimba n'ebirala, kwogatta abakubi b'ebidongo n'abalala. Sabiiti wedde Minisita w'ebyamateeka Norbert Mao yayanjula ebbago lino era ne lisomebwa omulundi ogw'okubiri nga leero lizzeemu okwekenneenyezebwa Paalamenti yonna era ne liyisibwa. Mu bbago lino Paalamenti esazeewo okutondawo ebibu eby'enjawulo ebigenda okutaba bayiiya okusinziira ku biyiiya bwabwe engoma we munaayitanga ensimbi eziva mu babikozesa nga gavumenti yegenda okuba n'akawunta eneddukanyizibwanga ekitongole ekivunaanyizibwa kuwandiisa ebitongole n'obwannannyini ku bintu ekya Uganda Registration Services Bureau. Twogeddeko ne ssentebe w'akakyo ka Paalamenti ak'ebyamateeka Stephen Bakka n'abaako byayogedde ku bwayiro obumu obubaddeko okusika omuguwa mu bbago lino.
Omuntu aba ayiyiza music yanyuma ate era nga music bwe bulamu, tutambulira ku music tukkirizaganye ng'eggwanga, abantu abo tubaweeyo akasente akabasiima ate era akababeezaawo okubaga omulimu gwabwe. So era ne bakikkiriza nti omuntu aba akolesa radio station ng'alina tv station oba nga playinga mu discotheque oba mu kilabu, nkisasula y'akasente olw'okubanga okozesa music yono for commercial purposes, bw'ofunamu sente kuva mu January paka mu December. Tunabana abo abamukulieti nga baweeyo akasente akatono tono nabo babeewo bayongere okubanga bakuleeta music omulungi omukolese ku radio nemu diskoteki. Kikibadde mu kawaido namba mwenda wawabadde bagala kalimire kuli nga tabakaagala naye kayise era kati abayiiya bagenda kufuna sente.